Senkuru w'ekitongole ky'ensi yonna ekivunaanyizibwa ku by'emmere ku ssowa obulimi ekya Food and Agriculture Organization FAO, Kyudongyu, akubiriza baminisita ku ssemazingo wa Africa okakasa nga beeyambisa omuwendo gw'abavubuka omungi ku ssemazingo n'okutumbula obulimi bw'emmere. Dongyu ategeeza nti okumala ekiseera Africa mu by'obulimi ebadde etunuulirwa ng'ejjudde okusoomooza eyeesigama ku mmere eva ebunaayira kw'ossa okubanga tetuukiriza ebyo bigisuubirwamu. Dongyu agasseeko nti kakati tekinologiya aliwo omuli ensigo ezigumira ekyeya kw'ossa obuweereza obw'abalimisa n'ebirala biwa omukisa Africa okubanga ekola ebintu mu ngeri enjawulo olwo nno esumulula obulimi bwayo wabeewo emmere emala kubanga esobola okuliisa ensi yonna. Okusinziira ku alipoota ekwata ku by'emmere n'ebyendya mu nsi yonna ey'omwaka oguwedde, yalaga nti ku buli bantu bataano b'oyita ku ssemazinga wa Africa, omu yali akonzibwa mu mwaka 2024 nga bano nno baali beeyongeddeko obutundutundu 10 ku buli 10 bw'ogeraageranya n'embeera bwe yali mu mwaka ogwa 2010. Kakati Dongyu agamba nti wadde Africa etera okutawanyizibwa enkyukakyuka eziva ebikosebwa ebiva mu nkyukakyuka mbeera y'obudde, ate ekitali mawanga malala esobola okubaako ne byekola okukulaakulana naddala bwe kituuka mu by'emmere. Ono agamba nti Africa erina ebitundu 60% ku ttaka eritannalimibwa mu nsi yonna n'amazzi amangi, nga n'olwekyo singa abaawo ebisalibwawo eby'ensonga Africa esobolera ddala okubaamu emmere emala, emmere n'etambuzibwa okutuuka mu butale okuyita ne mu nteekateeka ey'okugyawo emiziziko egikugira eby'ensobulagana, olwo nno enkulaakulana n'erabika okuyita mu buyiiya ne tekinologiya.